illa lewru octobre gulu fuɗɗi nder cakantarare amin de ende ɗo tanutare hantorde hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e lasso e goho guluji jeenayyi gaɗanimi komin tanut guluji nayyi hectare uji ujunere e keme jeetati e capanɗe joyi e goho hiite nge ende ñaami komin tan hiya guluji tati gaɗi ñamuɗi hectare uji ujunaji tati e hemre e capanɗe joyi e nayyi e ko dekki komin gangara guluji ɗiɗi gaɗi toon ko watta hectare uji ujunere e hemre e lasso e jeenayyi kan hiite gen ñaami de en daari gulu gaɗugu hitaani hikka de enden ni ñamana ko watta hectare uji ujune joyi e hemre e capanɗe tati e
tati
ɗiye laabi ɗum hooci
ko gulu aranugun waɗunu gomnati e pelle ballirooje ɗum gaddani himɓe balla dow ko yaawi ko watta himɓe kisa guluji ɗi enden nder majjum noon min puɗɗi waɗude gurti caka laddeji ɗi enden nder département on enden gurti ɗi min gaɗi de etamani waɗa kilométre uji keme jeɗɗi e lasso tati e joyi min gaɗi du yiilaaru firta ko e ɗum nafi du sanne min gatti daane yaade e himɓe région on kam fuu e yaade to ardiiɓe leydi ɓen daane de du gaɗtol mum walliri mo sala heɓake
ɗum waɗi yiilaaru firta ko e na jooɗa haale dow majjum na nowe
tanu min nawtoreke radio gam firtude ko e himɓe tawaaɓe e jonde nder durduɗe ɗen gam kamɓe toɓe gadi jooɗade e kilnatako kiitele katane maɓɓe no wuɗiri hiite katane maɓɓe geydu kan sottoto ruuyaya nango ladde ɗen enden min ummake du minen he ko amin min jehi nder durduɗe ɗe enden mairi tanu e tan hiya kan en du gaddi balla muɗɗen gaɗi yiilaaru firtude ko e himɓe
sensibiliser les gens
walla kaye durooɓe tawaaɓe to gulu gu waɗi gaddana
pour les pasteurs
durooɓe tawaaɓe nder durduɗe ɗe enden ni ɓe gulu ladde ɗe enden hewti min joɗɗini sigila waddandaɓe balla dow ko yaawi misali min cigilake yarandaɓe dumo biƴƴe min gaɗi du fa handen sigila ko watta nokkuuje to guluji ɗi enden ñaami nde toɓaama wilita
pour les soutenir aussi